AgeSwapMusic.com.
Fenai kere panchinati ya balansa umutima na ufule nsansa kwa ule obulanda Kale wangu inganga nomba apo yampishamo kule fai kafe nomba sacrifice Ufile kuipa ya banoko nangu nkashi yobe Itipulation ya njikata file fya kulanda Njebe leta kuliko imbife opushoni Inganga ya full wagu sandanga ama party look Avesa kuno wonse taba weke la mofi Usalepo kupena nangu usalepo kufafe Juni ya njikata impepo muo kutopa Nalala panshi plaza tampa no kula tutuma Efyo nganga ya njebele pia muweke la mopati Na kupele shiku seveni uka epshamo Efyo na ile last bondi nishini shoko Efyo na ile bondi last nishini shoko Def kafe bondi nopo shapo uli wonse Nkashi jandi apo shende mulole shafe Aba fiash na boba su kafe bapishamo Ubanji pusha na bobene nova asukamo Efyo na ile na kupeti kutona isala Filamba fiambo kufumana panshi na ikala Na tampo kupishamo kunganga chinshi na endele Njishiva atichawa so inenga sha endele Wata nakachelo no ushiku walenga mutanda Mailo nishi yakuma na 7 days kunganga Aba fiashi bafulu apalaso tampo kumpishamo Unjebe fefishinka finshi fiku shupa Efyo na basuike ati mami mwila saka mananga pali file shupanga kale na mieba Ishiku seveni vampele shakumana Efyo na imisha kachona tampa kono kuya Liliana afike inganga tampa no kushana Efyo na palamine ya nzewa ikalapa Awe mulu mindo mchishinga walishipa Efyo ya njewele shiba tana lishivete Nde shiba tukafeno kusampela fenaifi Ati chonse wala sanga kuno mochilase Nde mona kofia kapombo kaluko mufyashi Na ati nkala seka aluka nkashi Awe mulu mindo mchishinga walishipa Efyo ya njewele shiba tana lishivete Nde shiba tukafeno kusampela fenaifi Ati chonse wala sanga kuno mochilase Mr. Tews, Osmani Parusaka, Stephen Mushamba, DJ Tis, Estia Girlfriend, DJ Chich.
I really love Bifke's music. He's so nice, you know. He is the best producer we have so far.
AgeSwapMusic.com